Nalina umwana gwenali nina bamwita nina ninaya nina ninaya linga mwesiganga buli bitubanga zeddya ninaya ndeka ebyomukwano bizibu ebyomukwano bitama ebyomukwano bigoyagoya kube munene bikoza kube wamanyi binyiga n'omuwanvu bimukakanya ebyomukwano bizibu ebyomukwano bitama ebyomukwano bigoyagoya kube munene bikoza kube wamanyi binyiga n'omuwanvu bimukakanya zinukuka bw'omu mbuliri nempiro zange bbiri ndoto oli bugiri kiruma obutamanya gy'oli ng'omutima gwange gy'oli teguli mbuulira gy'oli nina gwe saakuba gwe saavuma nawuliriza nga saabuba osekanga sebowa obba muli gyansingiro singa omwenge sada nemmira bwe nja sikyamira ebyomukwano bizibu ebyomukwano bitama ebyomukwano bigoyagoya kube munene bikoza kube wamanyi binyiga n'omuwanvu bimukakanya ebyomukwano bizibu ebyomukwano bitama ebyomukwano bigoyagoya kube munene bikoza kube wamanyi binyiga n'omuwanvu bimukakanya tebakulimba nti nkwana sikwana Suzana kondaba naye mulirwana tokana sikwana walainze sikwana ninaba bakulimba limba batuzo bategeze nti oli wange lavu yeyo yange bakubaganye baganda wo mikwano gyange mama matiranze ne taata wamanyinze obagambe ndekera okulojja ebyomukwano bizibu ebyomukwano bitama ebyomukwano bigoyagoya kube munene bikoza kube wamanyi binyiga n'omuwanvu bimukakanya ebyomukwano bizibu ebyomukwano bitama ebyomukwano bigoyagoya kube munene bikoza kube wamanyi binyiga n'omuwanvu bimukakanya ebyomukwano bizibu ebyomukwano bitama kwagala mukwano bigoyagoya nkwagala Yeah. Now and again.